ndabasuhuje bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, mwese ikaze mu biganiro byacu kuri mikoro hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ni ikiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973, ikuraho Repubulika ya mbere ya Perezida Yerikori Kayibanda, yimika ya kabiri ya Perezida Juvenal Habyarimana. Turabiseguraho bamwe muri mwe mwakurikira ibiganiro byose twabagejejeho. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro dusubiyemo cyatambutse bwa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni ikiganiro muri make cyasozaga kinanzurira ibiganiro byose twabagejejeho tubatangariza mu mezi yashize. Twahisemo gusubiramo iki kiganiro kubera ubusabe n'ubushake bwa benshi mu batwumva kuri radio bari badusabye ko twabasubiramo ibiganiro byinshi kuri iki kibazo. Ndizera ko mwese bibanogera. Mbibutsa ko dutangira umushinga w'ibiganiro ntitwari twizeye na gato ko tuzakora ibiganiro bingana bitya. Mu ntangiriro ntitwari twiteze na gato ko tuzabona abantu bahagije, ariko kubera icyizere mwatugiriye, mwatugannye muri benshi, mutugeza ku bantu bamenye ibyiriya kudeta n'inkurikizi zayo ba hafi. Intego yacu yari ukwibutsa abatwumva ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro katagereranywa, bityo ko umuntu adakwiye kwicwa ngo azime, azimire nk'aho atabayeho. Kwari ukwibutsa nk'uko intwari yo muri Amerika Pastor Martin Luther King yabishimangiye mu myaka za 60 ko igihe cyose umuntu yirengagije ikibi, ubugizi bwa nabi, ubwicanyi kandi abureba aba yifatanije n'uwabukoze. Umwe mu bigeze kutuganirira yabisobanuye neza agira ati, upfuye agomba kuririrwa kandi akibukwa. Icyo twakunze kubasaba kenshi mu biganiro byacu bitandukanye ni ukwibaza muti, ese ko numva ubwicanyi, ubugizi bwa nabi bwakorewe abandi, iyo binkorerwa bigakorerwa uwanjye, ubu mba mvuga iki? Nari kubaho nte? Nari gutabaza leta kandi ariyo yamimukiye? Iki kibazo bamwe muri mwe n'ubu mwakibaza. Kuri twe Ijwi rya Amerika, iki nicyo kibazo nyamukuru cy'ibiganiro. Nyuma y'icyo kibazo undi yakwibaza ati, ese ko bimwe mu byabaye tubimenye, hakorwa iki ngo abatuye isi bimakaze ubumuntu n'ubuzima, baririmbe urukundo n'umubano mu bantu? Mu yandi magambo aragira ati, twakora iki ngo ururimi tuvugisha n'intoki twandikisha buri munota tubikoreshe ku neza yo kwiyunga no kwamagana se kibi aho kiva kikagera? Ikindi bamwe mu batwumva basigarana n'aya magambo y'umwe mu bakurikiye ibiganiro byacu, nawe wiciwe ababyeyi agasigara ari incike mu yandi mateka y'u Rwanda, we yatwandikiye agira ati, ndasa mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma abibasomere.
Urubyaro rw'abakoze ikibi bari bakwiye kuba abagabo n'abagore b'intwari, bagasaba ababyeyi babo gutanga ubuhamya kandi bagasaba imbabazi badaca ku ruhande badakebakeba. Ikindi ni imyitwarire n'ubugwaneza bikwiye ku rubyiruko, cyane cyane ku bana b'abayobozi. Bakwiye kwigira ku mateka twereka ibibi bikorwa bikagira ingaruka z'igihe kirekire.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Nk'uko mubyumvise, uyu we ntagarukira ku bazize kudeta yakuyeho Perezida Yerikori Kayibanda gusa, ahubwo aravuga no ku bagize n'abagiriwe ubwicanyi mu mateka yose, igihe cyose n'ahantu hose ku Rwanda. By'umwihariko twahera kuri kudeta yo ku Rucunshu yabaye mu mwaka w'1897 kugeza n'ubu. Tugarutse kuri ayo mateka yose, mugenzi wacu Venice Nshimiyimana uyu munsi yatumiye badufasha gusesengura no kureba icyo ibiganiro byaba dusigiye. Venice, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe amasomo twakuye mu biganiro 21 twabagejejeho.
Muri isanga usanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mu Kinyarwanda baravuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Nyuma y'ibi biganiro niki tuzajyana mu mwaka mushya dutegereje? Nibiki byakozwe bidakwiye bitagomba kongera kubaho kugira ngo ibintu bijye imbere? Abatumire bacu ni mwarimu François Xavier Gasimba Munezero, yigisha indimi n'ubuvanganzo muri Kaminuza y'u Rwanda, ni umwanditsi uzwi cyane mu gitabo Isi Harusahuzi, yabonye ibihembo bine by'ubwanditsi mu rwego mpuzamahanga. Ni umuharanizi w'uburenganzira bwa kiremwamuntu, ayobora amahugurwa yo kwimakaza umuco n'amahoro n'imishinga y'iterambere ari mu Rwanda. Bwana Gasimba François Xavier Munezero, kazi neza ku bibi by'Amerika.
Urakoze Veniste, kandi ndasuhuza arabo tugirana ikiganiro cyangwa batwumva.
Urakoze cyane. Undi mutumire ni Clarisse Kayisire Mukundente, ni umunyarwandakazi, ni impuguke mu mihindukire y'ibihe, atuye mu mujyi wa Ottawa Gatineau, akurikiranira hafi ibibera mu Rwanda. Clarisse Kayisire Mukundente, kazi neza ku bibi by'Amerika.
Ndagushimiye Venusti, hanyuma ndasuhuza kandi nabo turi kumwe mu kiganiro n'abandi bose batumva kuri radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.
Undi mutumire ni Jean-Jacques Bosco, umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa, atuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ndagusuhuje cyane kandi suje nabo turi kumwe muri iki kiganiro, nkaba kandi suza n'abanyarwanda. Urakoze. Urakoze.
Umutumire wundi ni mwarimu Josias Semujanga, yigisha muri Kaminuza y'i Montréal, ni umwanditsi w'ibitabo. Mu bitabo byinshi yanditse harimo Le Récit Fondateur drame rwandais. Nabatindiye rero, reka dutangire. Abatumire bacu mwabumvise, nayahe masomo twavana mu gice cya mbere ikibiganiro? Reka mpere kuri wowe mwarimu Josias Semujanga.
Isomo rya mbere abantu twakuramo kuri ge no kubanza tukamenya igituma Habyarimana yishe abantu bangana kuriya bakoranye burungano rwe kandi batamurwanya kuko yari yabanesheje. Muri iki biganiro abantu benshi babizanye mu buryo bita morale, point de vue morale. Ibi bya mama wararaye by'abantu b'abasivili nkatwe batazi iby'ubutegetsi, biriya bintu abatanze ubuhamya bose berekanye ko Habyarimana yabikoze, yabigambiriye kandi abikora afite umugambi wa politiki.
Ariko ndagira ngo twumvikane neza, twibukije kenshi ko ubuhamya butanzwe ari ukuri kukuvuze. Kuba bapfuye baraguye mu maboko ya leta, ibyo byaragaragaye. Twumvise nabo bakuranye bavuga ko ari we wagombye kubibazwa, ariko ntabwo hari ngo yisubiriza.
Ikibazo cyanjye ntabwo ari cyo kureba. Iyo wiga uko leta zikora uhera ku byo zivuga, kuko leta yose buriya kugira ngo igeho ikore uyita ingoma, uyitwa intwaro, uyita regime, ibanza kuvuga umwanzi. Habyarimana agiye ku ngoma yavuze ko umwanzi ari Abatutsi n'Abanyagitarama bikanyije ibya revolution yabaye 1959. Kubera iki? Icyo yashakaga ni ugushyiraho politike yise y'ubumwe n'ubwiyunge ishingiye ku moko n'uturere, kugira ngo yitandukanye n'andi matwara yariho mbere ya Parmehutu yavugaga ko umwanzi ari Umututsi. Kubera iki? Kubera ko leta zose kwisi kugira ngo ijye kujyaho ibanza kuvuga umwanzi w'igihugu. Hari umwanditsi ngira ngo Profesori Gasimba yanyibutsa yitwa John Austin, yanditse igitabo benshi bagenderaho bose. Icyo gitabo cyitwa ngo Quand dire c'est faire, ugereranyije mu Kinyarwanda avuga uti imvugo niyo ngiro. Kugira ngo umenye amatwara ya leta wumve ibyo ivuga, umwanzi ivuga niyo yerekana uburyo izakora. Habyarimana nawe rero yishe bariya basangirangendo bakuranye kuko barangana neza urebye imyaka yabo. Ntabwo rero ari gukora kudeta atavuze undi murongo wa politike mushya.
urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro duhaye kugira ngo tubyumve neza uko tugenda tuzamuka. Dufite umuseshenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa, uwo ni Jean-Jacques Bosco. Jean-Jacques Bosco, uhereye ku byo Professeur Semujanga avuze, usanga ibyakozwe mu Rwanda byagombye kwitwa iki wowe uhereye ku buseshenguzi bwawe?
Mpereye ku kibazo cya nyuma ubajije, yenda sicyo nashaka kuvuga ariko reka nkivuge. Ubundi uko nakurikira ibiganiro byose, kiriya kibazo cya kudeta n'abantu babashije kwicwa nagikozeho ubushakashatsi, nagikozeho n'ibiganiro bine. Iyo leta ifashe abenegihugu, baba abategetsi, baba abasirikari, baba abantu basanzwe rubanda rugufi, ikabahagarika, ikabafunga, ikabica nta bucamanza bubaye busesuye, kandi ugasanga yenda hari ikintu bajije baturuka mu karere kamwe tugiyita ibyo twita ni terorisme ya leta, kwica abanyagihugu. Ubajije ko hari ikintu wabaketseho yenda bari bashatse gukora cyangiriza ubusugire bw'igihugu, ni icyaha rero gihanwa nk'uko ari icyaha tubivuze, nicyo nasubiza rero icyo ushatse kuvuga.
Clarisse Mukunde, nte umaze kumva ibyo Professeur Semujanga avuze n'ibyo Jean-Jacques Bosco yongiyeho, sinzi niba mubibona kimwe, wowe ubona ute ifatwa n'ifungwa n'iyicwa ry'abari abanyapolitiki?
Njye icyo navuga, nanjye ndabibona kimwe nabo. Ikintu cya mbere nibaza buri gihe maze kumva biriya biganiro, ndanagushimira cyane kubera ko mwabizanye abantu bakabyumva. Nibajije nti bariya abantu biriya Semujanga yavuze ko yamaze gufata ubutegetsi babiciye kugira aho babaze imiryango yabo, nkuko wari wabanje kwibaza bwa mbere. Isomo cyane cyane njye nakuramo ni irihe, hari ukuntu buri gihe iyo habaye ibintu nka biriya abantu nuko abantu bica abandi, ikintu cya mbere bakora ni ugukora uko bashoboye, cyane cyane iyo bafite ubutegetsi bakora uko bashoboye ngo ibyo bintu byo kuvugwa ngo abo bantu bibagirane, kuko nibo bafite ubutegetsi. Donko ndabita les bourreaux, abandi nkabita les victimes. Ugasanga igishishikaje ni ukuzimangatanya, ni ukwibagiza ibimaze kuba. Ikintu nshimira ijwi rya Amerika ni uko ryahaye umwihariko abona kutare victime. Ni naryo somo nakura muri biriya byose byabaye. Igihe cyose habaye ibintu byo kwicana, abantu bibagirwa abagiriwe ibyago. Iyo wishe umuntu umwe, uburyo uba wishe umuryango wose. Twarabyumvise ukuntu abana babo n'abapfakazi bagiye bagira ibibazo byinshi cyane, ubukoze no ku nshuti zabo, ubukoze no ku miryango yabo ya kure, ubukoze no ku Banyarwanda bose. Aribyo byanatugejeje akenshi nta n'amasomo twagiye dukura mu bintu byagiye biba. Kubona cya kiganiro mwaragikoze mugaha ijambo abafitime bimaze imyaka mirongo inirenga, ni ikintu cyiza cyane. Ni naryo somo Abanyarwanda bose bari bakwiye gukura mu kintu cyitwa kwica umuntu. Iyo wishe umuntu ni ibintu biba ukoze, kubera ko nyuma yaho ntabwo kibagirana, kandi twarabyumvise ukuntu byagiye bigenda.
Professeur Gasimba François Xavier Munezero, usanga ari irihe somo twavana muri kiriya gice cya mbere cy'ibi biganiro?
Urakoze cyane Viniste. Ndagira ngo mbere ya byose dukomeze tuzirikane ko aya masomo yose yagombye gusanganira ku cyifuzo watanze cy'uko uyu mwaka utaha watubera umwanya wo kubaka u Rwanda rwiza twese Abanyarwanda dufatanyije, twagira n'Imana tukabona inkunga y'amahanga. Ariko mbere na mbere ni twebwe bibazwa. Hari isomo rya mbere jyewe mvana muri ririya fungwa n'iyicwa ruzo ikinzira karengane, ahanini zakomokaga mu karere ka Gitarama. Nuko iyo tuvuga Habyarimana wari uyoboye ingoma yishe bariya abantu, twibagirwa ko Habyarimana ari umunyarwanda wavutse mu Rwanda rufite umuco wa politiki, umuco mubi. Professeur Semujanga yakoze kuba yatujyanye no mu mahanga duhingiro, ariko jye ntabwo ndi bujye mu mahanga. Ndagerageza gushingira ku byo niboneye no ku byo numva no ku byo ntekereza nshingiye ku mibereho no ku mibanire y'Abanyarwanda. Ndatekereza ko kuva kera abategetsi b'u Rwanda kuva ku bami ku Repubulika ya kabiri ni Habyarimana abategetsi usanga baryoherwa no kwica abo bikanga kwica abo bikanga babikanga ku mpamvu zumvikana cyangwa zitumvikana ariko hanini ni ukubera ubwoba u Rwanda rwagize akaga ko kuyoborwa n'abakuru b'ibihugu kuva kera barangwaga n'ubwoba abami bagendaga bica abantu ngo baragura igihugu bakabashahura bakabashinyagurira ndetse nk'umwami Rwabugiri uzi ko yishe nabe n'abagore be hanyuma tugeze kuri Repubulika iriya yahiritswe ya Kayibanda nawe ntabwo yatanzwe mu kwikiza abo yikangaga akega bikanga yuko bafatanyije n'inyenzi cyangwa se abikanga kuzindi mpamvu ariko ubutegetsi bwe simbivuga cyane kuko ntabwo mbuzi nari ngira umwana mutoya gusa icyo navuga ngeze kuri Repubulika ya kabiri nagize umwanya wo gukoraho inyandiko natanze mu nama yigaga ku mateka y'u Rwanda iriya kudeta yo muri 1973 yabanjirijwe n'imvururu nanjye niboneraga ariko icyo navuga nuko iriya kudeta yakozwe n'umunyabwoba agena iryo somo mvanamo twagize akaga u Rwanda rwagize akaga buri gihe bwo kuyoborwa n'abanyabwoba bikanga abandi bantu cyane cyane abo bavuga yuko bakomeye ari abasirikari cyangwa se ari abanyapolitiki ukozwe n'umunyabwoba rero wakoze uko ashoboye kugira ngo yikize badashaka kandi yifashisha n'abandi banyabwoba bariya ngo ni abakamarade bo kuwa gatanu Nyakanga bariya bose nabo urebye ukuntu bitwaye kuko ibyo Venusi ndabivuga kubera ko igihe habaye amabi nkariya akaburu umuntu ugira gutya ngo avuga ati oya ibyo ntabwo ari byo ahubwo bose bashimishijwe n'uko bavuze mu itangazo rya ryari izinde mu gihe bahembwaga bahabwa ibintu ibya mirenge nibwo bari bari mu kwica urubozo n'ukuri ijwi rya Amerika ryarakoze gusesengura biriya bintu nubwo hari hashize igihe kirekire ariko byatweretse ko dukwiye kuvoma muri aya mateka yacu muri aya mateka y'ubwicanyi tukavomamo amasomo yo kugira ngo twubake u Rwanda rwiza u Rwanda twese twisangamo reka ne kuvuga byinshi ariko ngusabe Venusi ukomeze tugende tugusha kuri iriya ntego kuri iriya ngingo yo kugira ngo twubake u Rwanda rudushimishije twese aho kugira ngo tugume muri uriya murongo w'ubukume w'ubutegetsi bugenda bwikiza abo budashaka ruriya rugero rwo muri 73 bose ni urugero rukomeye cyane n'urugero rukwiye kuduha amasomo murakoze
reka noneho twumve icyo Clarisse Mukunde nte yabitekerezaho Mukunde nte wowe uvuga iki ku muco wo kudahana usa n'uwimakajwe mu Rwanda imyaka igasimburana abantu bicwa ababimenye bakaruca bakarumira imirambo yabo ntiboneke uwo muco wo kutubaha ikiremwa muntu ubona wacika ute
ikintu mbona uyu muco ugomba gucika kuko iyo ukurikije amateka ndahera muri za rucunshu kugiye muri za rucunshu abantu barishe muri 59 abantu barica santrize turo tuvuga abantu barica tugera muri 90 na za 94 na nyuma ya 94 abantu baricwa uyu muco ugomba kurangira kuko ntabwo iyo ubona umuntu abona bigize mu 2000 u Rwanda ruzwi mu kwica gusa ni ibintu bibabaje cyane ikindi kibabaje cyane n'impamvu bihora biba nukubera ko nibyo nta na rimwe yuheri doko ndahera muri iyo myaka yose mvuze nta na rimwe abantu bakoze ubwo bwicanyi bigeze bahanwa nta na rimwe abantu biciwe the victim bigeze bahabwa umwanya wabo ngo bahambe abantu babo kandi mu kinyarwanda tuzi ukuntu guhamba umuntu uka donc aranagusura turabizi neza ko n'umwanzi wawe yapfushije aza kugusura iyo ugize impanuka y'imodoka cyangwa ukarwara abantu baza kugusura bakagufata mu mugongo ibaze kukwicira uno numuna akakwicira akavuga ngo vuvuge vukome vunababare udafite n'uburenganzira bwo kurira. Nicyo kintu kibabaje cyane, ni ibintu bigomba gucika kuko nibitacika ubu ngubu n'abana bacu bazabibamo kandi byaba biteye agahinda. None wavuze uti abo bantu batigeze banabaherekeza ngo bahambe babaye icyubahiro. Ntekereza ko muri bari abantu bo muri donc muri 73 bishwe na nyuma yaho hashobora kuba hari ahantu hari imva ahantu quelque part mu Rwanda abo bantu bahambye. Eske bafite uburenganzira bwo kujya kuhashyira indabo bakajya kwa nta n'uwo bakuburenganzira undi n'ibintu bagombaga gukora. Nta muntu n'umwe ushobora kugomba kubuza uwundi kuririra ababyeyi be cyangwa kujya kubahamba ngo baherekeze. Niyo mpamvu nshimira cyane Ijwi rya Amerika kubona mwarahaye abo bantu nyuma y'imyaka 40 n'ingahe mukabaha ijambo. N'ubu ngubu ikindi kintu cyari gikwiye gukurikiraho kugira ngo barangize guherekeza abantu babo no kubibuka ni ukumenya aho abantu babo baguye, nimba hanahari bakagira uburenganzira bwo kuhajya bakashyira indabo bakabunamira by'abana ngombwa bakahubakira urwibutso nimba hahari ku buryo abo bantu bajya bahora bibuka. Ndumva byaba ari ikintu cyiza cyane cyatuma ni naho njye mvuga iyo bavuze ngo ubumwe n'ubwiyunge ni ukubanza kuvuga nuko umwanya abiciwe bakavuga. Noneho nta nubwo ngira ngo hashize imyaka 40 ntabwo umuntu yavuga ngo bazabona ubutabera, nta nubwo sinzi nimba ari nacyo kintu baba bifuza babyifuje nabyo ni uburenganzira bwabo kubisaba. Nta n'umuntu wundi ugomba kuba kubuza uburenganzira umuntu wiciwe kutasaba ubutabera. Ariko nyuma yaho ntabwo twaba turi mu bintu bya vengeance ijambo byo kwihorera kugira ngo sinacyo bashaka. Donc ikintu cyiza ni ukubaha umwanya. Noneho n'isomo ryavamo ku bantu, hari abantu babikoze bakiriho, hari abazi aho abo bantu bari, ni ukubabwira ati abantu banyu barahangaha. Hakaba ikintu cyo kwiyunga abantu bavuze. Umwanya ntabwo ari uwo kugira ngo umuntu akundane ababikoze ko byarabaye, ni umwanya wo guha ijambo abiciwe. Noneho ahubwo kuva icyo gihe umuntu abahaye ijambo, noneho umuntu akabona bamaze kuvuga bati barahangaha, twibuka abacu, tuhashyize indabo, urwibutsa naha. Noneho n'aba bandi bagafata isomo bati ibintu bigomba guhagarara, ntagire umuntu wese wica umuntu akamenya ko bidashobora guhagararira aho ngaho.
Jean-Jacques Bosco, wumvise abantu batanga ubuhamya muri iki kiganiro, ubuhamya bwerekeranye n'aho abanyapolitiki bashyinguwe, usanga baratanze amakuru ahagije. Hari isomo twavana muri iyo myitwarire yo kugundira amakuru uhereye ku byo wumvise?
Urakoze Veniste. Jyewe icyo numvise ku bantu bagiye batanga ibitekerezo n'ubuhamya ku byo wumvise, hari abagize icyo babwira abantu, yera navuga nka Colonel Simba yatanze amakuru, ndetse na Muzehe Sebatware yatanze amakuru, ngo ni ingero ntanga. Ariko hari n'abandi nkeka ko bagoretse ururimi bakatubwira ibintu batagombye kuvuga, byari bike cyane, cyangwa se bageragezaga nko kumva ko ntabyo bigeze bumva cyangwa se babyumvise nka rubanda rwa giseseka. Njye nkaba nibwira ko kubera ko byagiye hagaragara, kandi ndabashima Ijwi rya Amerika mwakoze akazi keza ko kureba uko amateka y'Abanyarwanda cyane cyane aya ngaya ya kudata yo muri 73 amaze imyaka 47, nkaba nkeka ko mwakoze imbarutso ku buryo nibwira ko ahubwo abo bantu batweretse ko ibintu nibijya mu buryo navuga abiciwe cyangwa se ababuze ababo n'ababibonye, kuko uvuze ngo hantu ngo nabishe ntabwo bakwemerera kuza yenda mu biganiro. Njye niko nabivuga, nkeka ko ahubwo byakoze urufunguzo ku buryo yenda ahubwo amakuru azaboneka ari menshi. Nkibuka ko na Burasa yavuze ati hari abantu babuze ababo, hari natwe yenda twakoraga muri za leta dukora amaperereza tubona bamwe twumva uko byagenze. Ati njye nanakwitabira n'ibyo biganiro cyangwa se abantu bakareba aho ukuntu basasa inzobe ku buryo naba biciwe nk'uko Kalisa yabivuze naba batubanjirije, ugasanga ariho ubwiyunge bugiye gutangirira. Aho kuvuga ngo ibi bintu mwakoze ku Ijwi rya Amerika ngo bije igihe kitari ngombwa, njye numva ahubwo iyo mvugo ariyo gukomeza kwimakaza umuco mubi twakomeje gukuriramo, nk'uko abari abaprofeseri bombi ari Gasimba ari na Semujanga babivuze ko ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi buba ari ubw'umuntu umwe w'umunyagitugu ukaba ari ubutegetsi budashingiye ku burenganzira bw'ikiremwa muntu, ukaba ari ubutegetsi bushingiye ku karere, ukaba ari ubutegetsi bushingiye ku itsinda rimwe yenda rizanamo amashumi yabo. Icyo ngicyo rero nicyo gifite ni wa muco wabajije ute se umuco wacika ute. Umuco wacika ari uko habonetse ubutegetsi bwa rubanda guhariza uburenganzira bw'ikiremwa muntu budashingiye ku muntu umwe twita umuntu yenda w'igitugu, kandi budashingiye ku karere, butanashingiye no ku gatsiko. Urebye muri makeya ndakeka kuko nasubiza ikibazo bwarumbashije.
Urakoze Jean Jacques Bosco ukomeje kubwiyunge na Clarisse Kayisibe yaramaze kuri komozaho iryo jambo. Reka nsubire kuri mwarimu Gasimba François Saveri. Kubana ubwiyunge byashoboka gute abantu batabanje kumenya ibyabaye n'icyabiteye? Mbese kumenya amateka byafasha bite mu kubaka igihugu cyubaha ubuzima bwa muntu?
Urakoze cyane. Amateka kuyamenya ni ngombwa, ariko ndagira ngo ngire ibintu nka bitatu mvuga by'amasomo tuvana muri aya mateka. Ndagira ngo mpereye ku cyo Professor Sebujanga yavuze ati kuki byabaye, kuki. Icyo kibazo abantu nibatagisubiza wenda no kwiyunga kubana neza bizaruhanya, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntibarikishe isuka. Ariko iryo buye nubwo ryagaragaye riracyica isuka, kuko abanyarwanda baracyafite wa mutima bavanye mu mateka.
Mwarimu Gasimba, reka nsubire gato kuri mugenzi wawe Josias Semujanga. Nkawe wize imibereho n'imibanire y'abantu, kuki abafite amakuru ku mahano aba yabaye abantu bishwe bayabika ntibayatange? Kuki abantu bahishira ikibi hakurwa iki kugira ngo ibintu bihinduke?
Navuga ibintu bibiri bitatu. Icya mbere, hari umugani wo mu Gifaransa nagereranya uvuga gutya ngo igihugu kigira abayobozi gikwiye, bivuze ngo abaturage bemera. Abanyarwanda uko ugereranije imvugo yabo uko abantu bavuga ni nabyo baba bemera. Muri antropologie culturelle, mu myumvire yabo y'ubutegetsi, baracyari mu myumvire ni ibisanzwe, ariko nta suguci nk'amaboko kubivuga. Baracyafite imyumvire y'ubutegetsi bwabo ni ya cyane. Mu Rwanda, amateka y'u Rwanda niho buri myaka 10 cyangwa 15 abo bita intiti basubiranamo bakamarana. Hanyuma ariko abanyarwanda bakagira undi mugani uvuga ngo nikubise mukebe uyirenze urugo. Ibintu byabaye 1959 cyane bariya bishwe muri 1973 bari bahari ntacyo bavuze. Icya gatatu nshaka kugeraho ni ibintu umupasiteri w'umudage yigeze kuvuga kuri Hitler, yitwaga Niemöller. Niemöller yahoraga afungwa na Hitler kuko atemeraga ibya Hitler n'abanazi. Aravuga ati ubwa mbere bafunze abakomunisti, sindi umukomunisti ntibindeba, bafunga abasosiyalisti, ati sindi umusosiyalisti ntibindeba, bita abayahudi, ati sindi umuyahudi ntibindeba. Bamugezeho ati ntawari usigaye ngo ntabare, kuko inkoni ikubise mukebe uyirenze urugo. Abanyarwanda bakwiye gufata uyu mugani bakawugira uwabo bakawugarukaho.
Duhereye ku byo Semujanga avuze, ni irihe somo twakura kuri iyo myitwarire isa n'iya Niemöller? Kubona abantu bicwa, ababizi ntibakome, abiciwe ntibavuge. Jean Jacques Bosco, wowe usesengura ibyaha by'ubugome n'ikibutera, ijambo ni ryawe.
Ndakeka ko mukanya Professor Gasimba yavuze ati Habyarimana yarasika ikintu cyo kwikanga n'ubwoba. Njyewe noneho na Professor Semujanga aravuga ati na Kayibanda hari abaraderi bapfuye mu kubera ubwoba cyangwa se ibindi bintu. Njyewe uko mbihuza ndavuga ntabwo si n'ubwoba, ahubwo ni ukutareba kure. Abanyarwanda dufite ikibazo cy'uko iyo tureba ubutegetsi ntabwo tureba kure ngo niba hari abantu twishe cyangwa se tugiriye nabi ko bitazatugiraho ingaruka, tureba mu gihe gitoya, ni ukubera ko tutareba kure. Ikindi cya kabiri Professor Gasimba yavuze ati ntabwo byumvikana ukuntu bakoze kudeta hakaza aho bita reka mahade du 5 juillet 11 s'il vous plaît. Habyarimana niwe muntu wasigaye ari wenyine uyoboye abatarage kuba ba directeur yenda bibigo bishinzwe ibishimbo cyangwa ibijumba bavuye mu gisirikare asigara wenyine. Iyo umuntu rero yari kumwe n'abantu 11 agasigara wenyine nta umubaza aho babandi bahiritse ku butegetsi babashyize ari wowe nyiri ubyikorera abikora uko ashatse. Muri makeya urebye responsabilité nyinshi nka 90% ziri kuri Habyarimana kwica bariya bantu. Noneho bano bakamarade 11 nabo bafite responsabilité collective. Iyo turimo ubungubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo, usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira, usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe. Bazambabari ntabwo mbasuzuguye, ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi, kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri ari abaminisitiri n'ibiki byose. Ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi. Ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneli 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi, ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade bini, ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kubivuga uko byakabaye ngo narizinde. Noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo Bizindori yabivuze ubushize, ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye, izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye, usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu bo mu iperereza. Iyo mbivuze gutya abantu bararakara cyangwa se bakavuga bati uriya muhungu abikubise ku mutwe ararimenye n'inyundo. Ntabwo ari byo, nuko uko mwakoze ibiganiro uko twabikurikiye n'icyo gihe natohoyemo n'icyo n'abandi bumvise. Ubu tuvugane rero nkeka ko mwakoze urubuga rwiza wavuze ngo mbese ngo mu byarangira bite. N'ubu turimo kuvugana ni uburyo bwo kurangiza ibi bintu by'ubukoma amashyi abanyarwanda babayemo badashobora kuvuga ibintu bisanzuye nko kugira ngo baramire imbehe cyangwa se baramire akarere kabo cyangwa baramire inshuti zabo. Natinze gato ariko ndahagaritse.
Urakoze cyane Jean Jacques Bosco. Uravuga ko hari abantu basangiye uruhare mu byabaye. Ndahera kuri mwarimu Gasimba mbere yo kujya kuri Kayisire mu Kundente. Profesori Gasimba, kuki abantu bahitamo kwisungana mu bikorwa bibi?
Ngira ngo nanahera no kubyo Bosco yavugaga, igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi. Mu bikorwa bibi byo kwica, mu bikorwa bibi byo gushinyagura, mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange. Kuba Abanyarwanda ari nk'amashyi bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubi kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda se nkubakurira inzira ku murima, igihe cyose abantu badahunjwe n'umunzi uko nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira. Kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda, tunabibura kuri Habyarimana, noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize. Buriya rero nuko abantu baba badashaka kubyemera, ariko ubundi buriya Habyarimana yifashishaga rizinde kuko nta ngoma y'igitugu itagira umuhotozi. Yifashishaga rizinde kugira ngo amukize abo yikanga yuko bashobora kuzamubangamira mu butegetsi bwe. Ndumva nagarukira aho ngaho kubera yuko ari amasomo tugomba kuvanamo, ariko icyaduha amahirwe tukajya duhura ku rwego urwo ari rwo rwose dushaka umuntu utunga, umuntu duhuriraho, umuntu wemera kuvuguruzwa, umuntu wemera kuganira, umuntu wemera gusangira n'abandi ubuyobozi, umuntu wemera ukuri, umuntu utemera urupfu kandi azi ko abana narwo. Murakoze.
Tugeze kuri Kayisire mu kunde nte, ni ibihe somo twavana ku myitwarire y'abahitamo ukwisungana n'abakoze ikibi aho ukwamaganira kure ibintu bibangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu?
Urakoze. Nanone Venusti, ikintu nabonye y'abantu bafashe ubutegetsi ubwo nanone ndahera kuva kera kugeza n'iki gihe, buri gihe abantu bafata ubutegetsi ikintu cya mbere babanza gukora niki, uwo ari we wese arabanza ashyiraho ingabo ze. Ingabo kugira ngo zibe ingabo z'igihugu, zikaba ingabo z'uwo muntu no kugira ngo zirinde ubutegetsi bwe. Hanyuma iyo amaze gushyiraho ingabo ze, ashyiraho asaka n'abantu bamukikije barinde ubwo butegetsi bwe. Ubwo baturuka wenda nimba ari abantu bavuye ahantu hamwe, bavuye mu karere kamwe, bava mu bwoko bumwe, bava mu muryango umwe, akaba ari bo yishyira iruhande, agakunda kubaha ahantu henshi hakomeye mu byerekeye ubukungu, akaba ariho abashyira mu byerekeye ibyo kureba abaturage nabyo nakwita ubutegetsi, nka kwa kundi habaga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ahari abayobozi kuva hasi kugera hejuru, akagenda ahashyira abantu be n'abantu bene wabo. Noneho ikindi kintu akora, agafata n'ibyo nakwita elite mu gihugu, nabo akagerageza kubashyira mu gice cye. Niyo mpamvu uzivuga ngo abantu bize ngo bigenda gute kugira ngo ari nabo bagiraho bakamarana, ni nabo batera imvuru. Nta muturage wo mu giturage wirirwa wihingira buri munsi ujya uza mu mvururu. Imvururu buri gihe ziterwa n'abategetsi, noneho bakabifashishwamo na elite. Nkubwo bakwica nk'abantu b'abantu bari muri elite donc basanzwe nibo ba mbere bavuga ngo muceceke. Nibo ba mbere bavuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo nta ngoma ngo oya ngo nta urwana n'ingoma. Iryo jambo nararyumvise ryaransekeje kuvuga ngo kugeza n'ubu baravuga ngo nta urwana n'ingoma. Uribaza muri muri mwaka turimo, umuntu akakubwira ati habaye iki n'iki, kera nta karengano, umuntu akakubwira ngo nta urwana n'ingoma.
Ariko se Kayisire mu kunde nte, ingoma yagombye kubuza abafite amakuru yo muri 73 kwitakiriho ukuta abantu badatobora ngo bavuge.
Nkeka ko impamvu irumvikana cyane. Hari igihe babiceceka kubera ko babikoze, nabo bari bari mu babikoze. Hari igihe babiceceka kubera ko bari guhishira babikoze. Impamvu babahishira ni ukubera iki? Ni ukubera ko baturuka ahantu hamwe. Ndaguha nk'urugero, reba nk'abo bantu, abantu benshi bariya ni abantu baturukaga mu majyaruguru, nabo baravuga ati tujye kuvuga ngo n'uyu wishe maze dutange mwene wacu. Hari n'ikindi kintu batinya ko mwene wabo avuga ati biriya bintu urabivugira iki? Nta kindi kintu abayanga, njye kuvuga mu gifaransa kuko ndi kuri ingaruka, nibyo nashakaga consequence, ingaruka. Abayanga ingaruka byamugiraho, yaba kuri we, yaba ku muryango, yaba ku nshuti, yaba muri gitsi ko abagitsibwa. Mwibuke mu Banyarwanda hari ikintu cyitwa kuba danze ngurupe, ni ikintu gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu uvuga ngo abantu batiteranya. Kuki iryo jambo ngo umuntu ngo sishaka kwiteranya? Kubera iki? N'ubwoba afite iyo nabirebye.
None amahano azabaho, abantu bapfe, abantu bavuye ngo ntibiteranya, ntibatanga amakuru.
Niyo mpamvu twoze tuvuga ibintu bigomba kurangira. Iyo urebye igihe tugezemo, tumaze imyaka irenga 60 Abanyarwanda bicana, bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari. Ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi, abantu bagaceceka. Ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho, abantu bavugaga ngo iki? Barakubwiraga ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma, nguzanye inzangano. Ntaguzanye inzangano. Hari abantu bababaye bamaze imyaka, abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano, ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma. Ni ukubera iki? Bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare, inshuti zabo, bene wabo bitabagarukaho. Ikindi kandi icyo gihe ni ukwikunda, kuko urapfukirana umuntu wababaye. Ceceka, ureke bisohoke, nimba hari icyo wafashamo bifashemo. Ariko reka umuntu warenganye, umuntu w'umuvictime avuge. Nanyone nongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga. Ni nayo mpamvu bafite ibyo bikanabagaruka, aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke, ahubwo barakwiye kuvuga no nibisohoke dutangire ya zero aka karengane tugahagarike n'iryo somo giye numva nakuramo nabo bantu batacucikisha abantu bagomba kuvuga aho gukuri bagafasha bari aba victime kurangiza day yawe y'abantu babo bagize bakabafasha ahubwo giye mbona ikintu kiza kuko bizaba bitangiye azero bitagira umwe n'ubwinge bwa nyabwo muri bya bice by'u Rwanda bya abanyenduga n'abakinda mba mu majyaruguru
mwari muse mujanga utwo turere twose tw'u Rwanda twavuga rumwe gute ku kibazo cy'abantu bishwe nyuma ya kudeta muri 73 umuco wo kuvuga kuri wakwimakaza gute
no kwitonda buhoro buhoro kwigisha abantu kundi ugahindura uburyo bwo kwigisha ukigisha abana ko bazi ibibazo utabapfukiranye cyakabiri umuntu uvuga ngo kuvuga ingoma ya Habyarimana cyangwa ya Kayibanda yumva ari uguteranya abanyanduga n'abakiga n'ibindi uwo warakikinira ntabwo ari ibintu umuntu yatindaho cyane kuko uwitwa Kirambere barahinyura yanditse igitabo muri 1988 niwe wa mbere wagize Habyarimana hagaraga kandi ngira ngo yari mu majyaruguru
urakoze mwarimu Josias Semujanga mu gihe gito dusigaranye reka turebe irindi somo twavana muri ibi biganiro byashoboka gute kugira ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu bube ari bwo bushyirwa imbere mwarimu Gasimba
urakoze Veneste genda ngira ngo ngire icyo mbivugaho mpereye ku byo Professor Semujanga yavugaga kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane we aravuga ati byanyura mu nzira y'uburezi kandi byavuga koko nibyo ariko ndagira ngo mbibutse yuko abantu barwanyije akarengane mu by'ukuri si abana MS nta nubwo navuga ngo ni urubyiruko muzi mfashe nk'urugero kuri Maritere Kingi ni ukuri burya abantu bagiriwe akarengane baba bafite uruhare runini mu kurwanya ako karengane kuko akarengane mu by'ukuri umenya yuko karyana iyo kakugezeho kandi ntabwo ukarwanya wihorera wihimura ndakurikiza nk'ibyo Bizindori yavuze ijambo ryiza cyane yavuze agaragaza ukuntu yabanye ukuntu yiganye n'umwana wa Habyarimana umwana bamutekeramo bamukirigita bamubeshya bavuga ngo bizi ndora zamugira nabazagira gute ariko akavuga ati naramubonye nsanga ari umwana dushobora gufatanya kugira ngo duteze imbere kwiyunga igisubizo nuko haboneka abantu batinyuka kwamagana bakemera bagafungwa bakemera bakamburwa imyanya bafite iryoshye bakemera bakicwa ariko nimbura ubutabera buriya bwanditse mu ngingo zigera hari kuri 20 n'izindi mu itegeko nshinga ryacu bukubahirizwa kandi n'icyo gihe abantu bicwaga amategeko abarengera ariko bo bakica bakurikije amabwiriza bahabwa amabwiriza anyuranije n'amategeko rwose ndumva abanyarwanda bafite inshingano ikomeye yo kureba ukuntu ari amateka mabi twagize ndetse akagenda anatutumba akadukuririrane akaza no gukururana genocide byaba byiza ari uko abantu aho bari buri gihe bajye batinyuka kwamagana ikibi nibagire ya solidarite nibagire bwa bwisungane mu bikorwa by'ubugome ndatekereza nk'ukuntu nandika isarusahuzi muri 87 wenda icyo gihe hari hashize igihe abo banyapolitiki b'igitarama bishwe ubwo zose nabyo navugaga ariko namaganaga ibintu by'ubusahuzi ndatekereza ukuntu inkuba zakubise ngo nateye ngo micumu nagize gute ariko yewe aho kugira ngo binshi intege byaranyumbase mu mitekerereze yanjye ni ukuri abantu bakeneye kwiyubaka
abantu dukwiye kugira iriya solidarite morale yaziriya mfubyi. Hari n'uwo nabonye muri birabiganiro mujye mutanga, hari uwo nabonye wamenye se yabimenye ubungubu. Imbere na mbere iryo somo isomo twavanamo ni ukugira empathy. Empathy kwishyira mu mwanya w'undi ngo umusonga w'undi ni ukubuza gusinzira nk'uko abanyarwanda bavuga. Nyamara umusonga w'undi wagombye kutubuza gusinzira, aribyo na Professor Semujanga yavugaga ati inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Ndabona icyerekezo cy'amasomo ari icyo ngicyo, navuga byinshi ariko ntabwo nshaka kwiharira ijambo.
Urakoze Jean-Jacques Bosco. Wakunganira ute mwarimu Gasimba uhereye ku ijambo avuze kwisungana mu byiza n'igitekerezo atanze kucyageza abatavuga rumwe ku bwiyunge?
Urakoze Venuste. Wavuze uti ese ko turi kugana ku bumwe n'ubwiyunge kandi hakaba hari inzigo kigana nduga byagenda bite, ariko wareba ugasanga uko abanyarwanda twakuze, sinzi genda ko nkomoka mu Murera mu Ruhengeri, ugasanga iyo nzigo irahari ari mu bantu bose, ku buryo kubera ko abantu bikekana banarakaranya bakavuga bati mwebwe sha mwatwikiye abantu muri abantu mu Ruhengeri cyangwa muri Abakiga no mu Nduga, iyo nzigo irahari. Njyewe nayikozeho ubushakashatsi, ibi byose twavuze nabivuzeho ndanabisesengura cyane. Profesori Gasimba aravuga ati dore amasomo tugiye gukuramo kwamagana ikibi no gufatanya, ariko ronge nkakeka ko tutatoboye ngo tuvuge icyo washatse kubaza. Wavuze uti ese ko twumvise muri bino biganiro hari abantu biciwe cyangwa se babuze abantu, tukaba twarumvise n'uruhande rw'ababibonye kugira ngo tutabita ko hari abantu bishe. Ibi ngibi byaduhaye amasomo twabikuyemo twanakuramo ni uko muri rusange abantu biciwe bazuze kenshi ari bizindori, ari n'abandi twaganiye yenda bafite icyo kibazo cyo kuba bariciwe. Baravuga ati ntabwo dushaka guhora, ni ukuvuga ko ababibonye nta n'ubwo bagombye kugira ubwoba ngo bazatujyana mu nkiko. Iyo abantu batangiye kuvuga ngo bazatujyana mu nkiko, nkeka ko batarumvise ibiganiro byabaye byose. Ibiganiro byarasobanutse uko ahantu tugeze, noneho ubwo bakavuga bati bariya babibonye bagombye kuza bakavuga yenda ibyo bazi neza baganira n'abiciwe. Aho ngaho niho kugeza ubu ngubu tugeze. Noneho rero sinzi ukuntu abantu iyo bavuze ngo inzigo kiganduga, ndagira ngo mbibutse mu bushakashatsi bwanjye ko nta n'uturere twitwa Kiga tubahoretse kamwe k'ibyumba na kitwa Nduga kamwe k'igitarama gusa mu Marangara, ahubwo twe mu bushakashatsi bwanjye n'abandi twasanze ko haba amajyaruguru n'amajyepfo ariko ntibikomatanye. Noneho icyo nashaka kuvuga ni kimwe gusa, bikendye abagabo. Umugabo rero tubisobanuye bivuze iki? Ni umuntu urangwa n'ibikorwa, imico n'imyifatire nakwita y'ubupfura cyangwa se y'ubunyangamugayo. Aho tugeze ubu ngubu abo bagabo rero bagomba kwicara ahubwo bakavuga bati se koko hari iyo nzigo kiganduga, reka tuyiganireho niba dushaka ubumwe n'ubwiyunge buramye, ku buryo abantu bavuga bati twabonye uko byagenze muri bano bantu turi kuvuga 56 bishwe hashize imyaka 47. Ntabwo turi kwihorera, turi abagabo, ntabwo dushaka kujya mu manza twatanga imbabazi ariko turakeneye ko byabaye. Abandi bakaba twarabibonye ariko bakabivuga ku buryo busesuye bunahoza n'abantu cyangwa se bubaha amakuru bashaka. Hakenewe ko abantu bose baba abagabo cyangwa se bakagira ubugabo bakavuga ukuri, kuko ukuri niko kubaka. Naho narangiriza.
Ndagushimiye Jean-Jacques Bosco. Kayisire Mukundene, hari icyo wongeraho ku byo avuze?
Nanjye naho hantu ndi, ntabwo ushobora kwiyunga n'abantu mutavuze uko byagenze. Iyo bavuze buryo ubwiyunge nicyo kibazo, ntabwo ari ikintu urenzaho. Abiyunga ni abantu bafitanye ikibazo. Ubwiyunge bwa mbere ku muntu w'umuvictime ni ukumubwiza ukuri, niko kuri kwa mbere gushobora kubabaza ariko ugomba kuvuga. Bakeneye iki? Bakeneye kumenya abantu babo bapfuye aho bari, uko byagenze, bakamenya ukuri. Noneho bamenya ukuri, noneho bakavuga ati noneho twicare rero dukore iki muri uku kuri, hakavamo amasomo. Birasaba ko abantu babwizanya ukuri bicara, kuko n'ubundi nta n'ubwo uzasubira inyuma ngo ugiye gusaka justice, ariko ukuri abo bantu baragukeneye. Ni nabwo bwiyunge bwa nyabwo, ntabwo bwiyunge uburenzaho ngo two kubivuga ngo tubiceceke, ntabwo bishoboka. Nta n'umuntu ugomba no guhishira ikibi, agomba kukivuga uko ari, yakizira akakizira ariko akakivuga uko kiri. Numva ari icyo kintu nabivugaho.
tugeze ku musozo ngiye kuzenguruka nsaba buri wese kumbwira mu magambo make isomo ribumba ibi biganiro byahaye ijambo imfubyi n'abapfakazi ndahera kuri wowe Professor Semujanga.
Icyo twakuramo n'ibyo mwavuze mwese nuko ingombe ndi kubisengereza urugo none ukagerageza uburyo ahuri ku giti cyabo bashyiraho ibyo bita la morale exemple. Sinshaka kwihorera, ndashaka ukuri, ariko kuri kubonetse simbona uburyo umuntu uzahuza abanyandugana cyangwa amajyaruguru n'amajyepfo kuri icyo kibazo cy'ingoma ya Habyarimana yahekuye abantu benshi.
Reka nsabe Jean-Jacques Bosco agusubize kubera ko niwe wazamuye icyo kibazo kandi avuga ko yagikozeho ubushakashatsi busesuye. Jean-Jacques Bosco,
njye nakurikiye byose ibiganiro mwakoze hano ku Ijwi rya Amerika, nanone yenda ntabona kandi ko kubashimira, nongeye kubashimira mwebwe Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro kigera nko mu biganiro bibiri bya nyuma bishize, uwitwa Komanda Burasa ariwe wakoraga ibyo nakwita itohoza ry'ibyaha byakozwe, yavuze ati ubundi je niko yavuze Burasa ubundi je numvise ko hari n'uburyo bwo kugira ngo abiciwe cyangwa se imiryango yabiciwe baganire na bariya babizi, ni ukuvuga bariya bari mu butegetsi bwishe cyo twita ubwishe bw'ingoma, aribo bariya ba Serubuga, bariya ba Simba, na banki bitura n'abandi babibonye bari mu rwego rw'ubutegetsi cyangwa bari bakuze bari batangiye kugira ngo babirebeho babwire abana n'imiryango, cyane cyane kuko abari abana icyo gihe ni abagabo bari bashatse n'abantu babaga. Ibyo rero ni ukuva ko ntibazabura, ndetse ahubwo nawe wagumye no gutangira kubitekereza nk'umuprofeseri ukavuga uti se ko iba ari ibibazo by'abagabo nk'umuntu w'umugabo nanjye nazatanga umuganda mu bitekerezo gutyo. Ibyo rero ntabwo bivuze, ahubwo ikibazo ni ukuvuga bati kuki biri gutinda ngo abantu babiganireho, kandi ikibazo cyaragihagaragara kitatinda tabu nk'uko Venus yabivuze. Ntabwo rero abantu babuze nako nagusubiza urebye muri rusange ahubwo byateye imbere.
Kayisire Mukunde Nteye, ijambo risoza.
Ikintu narangirizaho ndagira ngo ndabona nshimire Ijwi rya Amerika ko ryahaye ijambo aba victime, ni ikintu gikomeye cyane. Ndabitsindagira, ndabizi icyo bita akarengane, ndabizi kuba umu victime, byose ndabizi. Niyo mpamvu ndashimira ko mwahaye ijambo aba victime bakiriya gihe. Ikintu mbifuriza ni uko bagira, ndabivuga mbikwiye ku mutima, ni uko bagira ahantu bibukira ababo bakagira urwibutso rwabo, bakagenda bakahashyira indabo, bakabasha no gukora ubwiyunge bwa nyabwo n'abo bantu babiciye, bakabwira aho abantu babo babashyize, bitavuga ko ari ugusubira inyuma. Ikindi kandi bikaba n'isomo ry'isomo ndarivuga ndaritanga kugira ngo abanyarwanda bajye basubira inyuma barebe ibyabaye byose, ngira ngo abantu babikoze n'amafamiye yabo nuko kuntu gutinya kubivuga ubungubu batari biteguye ko nyuma y'imyaka 40 bari abantu bashobora kuvuga. Aho ngaho ni ryo somo nakuramo. Umuntu wese wica iki gihe n'ikizaza buri gihe ajya amenya ko arishe, ariko asiga abavandimwe, asiga abapfakazi, asiga imfubyi, abo bantu tewutari ibyo bakuze birabagaruka. Nicyo kintu narangirizaho, kandi murakoze kubona mwarakoze iki kiganiro. Ngira ngo ni byanatubera isomo no ku bantu bose n'abari ku butegetsi n'abasha ku butegetsi ngo babone ko amaraso arasama ku mundi mu Kinyarwanda. Murakoze.
Urakoze nawe. Tugeze kuri Professeur Gasimba, wanditse umuvugo wise indege y'ubumwe. Iyo ndege usanga hari abashobora kuzayifata ikagira aho ibageza.
Urakoze Benoist, ariko nuko nayanditse amenya nayigiye kuyigira nayo, ariko rero aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uburi bwiye. Reka mbere ku byo Clarisse avuze, nanjye nanzura twerekeza kuri ubwo bumwe burashoboka. Ikintu navuga ni uko abicanye muri kiriya gihe bishe urubozo bariya Banyagitarama, abo bantu nabo bapfuye nabi, kuko amaraso arasama arabyibukije. Bafite ibikomere byamaze igihe kirekire, byabaye umufunzo, bafite agahinda. Ariko rero icyo umuntu yavuga ni uko twebwe reka tubabarane nabo, tubabarane n'abababara, niko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Twishimane n'abishima, ariko bishima mu bikorwa byiza, hanyuma dufatanye kubaka ingoma y'amahoro, ntabwo mvuga ngo kubaka ubutegetsi kuko ingoma y'amahoro ishobora kuba ifite ubutegetsi cyangwa iri mu bantu, iri mu mitima y'abantu, nkuko bivugwa ngo ubw'intambara ivukira mu mitima y'abantu. Aho mu mitima y'abantu niho dukwiriye gushakira intwaro z'amahoro, reka dushakire intwaro z'amahoro mu mitima yacu kugira ngo tutangire twubake koko u Rwanda rwiza, u Rwanda rushimishije buri wese, nta kureba akarere, nta kureba ubwoko, nta kureba urwego rw'imibereho, ari ukureba gusa yuko ari umuntu, hanyuma ndetse akaba n'umunyarwanda. Murakoze.
Professor François Xavier Gasimba Munezero, ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro.
Ndagushimira cyane kandi ndashimira rwose umurimo mwakoze wo kwibuka bariya abantu mukabaha ijambo, bariya bibasiwe n'ubwicanyi bw'abanyagitarama. Mukomeze, mukomereze aho, hari byinshi tukibategerejeho kugira ngo mujye muvuga murwanya akarengane. Turi kumwe rwose kandi turashimira n'abatwumvise bakuri iki kiganiro.
Ndagushimiye nawe Jean-Jacques Bosco uri Vancouver muri Canada.
Ndagushimiye bwana Venuse Nshimimana n'ijwi rya Amerika. Mwagerageje guhoza amarira ya ziriya mfubyi n'abababaye muri biriya bihe, kandi nanone nkaba ngira ngo nsaba abanyarwanda ko babintwari bakaba bagabo, ntitukomeze kuba inkomo mashyi, abantu bagasiga umurage mwiza ku binyejana by'abana bazaza. Nawe twari kumwe mu kiganiro, murakoze kandi.
Ndagushimiye nawe Professeur Josias Semujanga.
Murakoze Venuste Nshimimana na Vador Amerika ya shyizeho iki kiganiro. Ariya mateka ntabwo yarazwi neza, yaradufashije kumenya iby'iriya ngoma, ariko cyane cyane ibiganiro mutanga bituma abantu birushaho gutekereza kuko bibwirwa abaturage benshi. Ariko icy'ingenzi ni uko haboneka abantu bavuga ko ibyabaye umuntu abyibuka, ariko agira ngo Abanyarwanda, u Rwanda ruzatera imbere vuye mu makimbirane n'ubwicanyi twabayemo.
Unyemerere nawe Clarisse Kayisire mukunde nte ngushimire umusanzu watanze.
Murakoze Venusti, ndashimira n'ijwi rya Amerika ryakoze ibiganiro, mwahojeje amarira abantu benshi. Hari ikintu nafashemo cyane cy'ingenzi cyavuyemo kiza cyane, ndibuka Dr. Christine Uwimana wamenye umubyeyi we nyuma y'imyaka 47, birerekana akamaro ibiganiro byanyu byagize. Bitanga isomo ku bantu bose, abagirira nabi abantu, abica abantu. Biduha isomo ry'uko uburenganzira bwa muntu ni inshingano ya buri wese, ni inshingano ya buri munyarwanda. Mwarakoze cyane kandi turashimira n'abatwumvise, ndanashimira nabo twari turi kumwe mu kiganiro.
Abantu tugasangira urukundo kuramba subiza hagati mimpembero, wibaze nawe bambe kumubano mwantu.
Komeje kumva ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Etienne Karekezi, ndagusaba unguze ugeze kubatwumva ijambo risoza.
Birakwiye Veniste, ibi biganiro ni umusanzu w'ijwi ry'Amerika. Ntitwavuga byose ngo tubirangize, ntitwabasha no gukemura ibibazo bamwe mu batwumva baba bakomeje kwibaza basigaranye. Ibi biganiro ariko tubaye tubicumbitse, gusa ntibirangiye, tuzabicomukura igihe kigeze. Ndashimira byimazeyo abakitwagane nabo uyu munsi n'abandi mwumvise mu biganiro byashize batanga umusanzu wabo. Nanone by'umwihariko ndashima umuvandimwe twavuganye ku ikubitiro akangezaho iki gitekerezo mu kwezi kwa gatandatu 2015, hashize imyaka 5. Namwe mwagiye mutugezaho inyandiko zitandukanye, mutugeza ku bandi bantu, ndabashimiye. Akarusha ariko, ndashimira cyane mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana wemeye gukora ibi biganiro, kubera igihe byamutwaye, ubushake, ubuhanga bw'umwuga, ubushishozi n'umutimanama yakoresheje. Ndabasabye ngo mumfashe tumwifurize umwaka mushya muhire wa 2021, namwe mwese uzababere uw'ukuri, ubworoherane n'ubwiyunge. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese murakarama.
Gutabarana no gufatanya ni wo soko y'ubumwe bubonereye abantu bambere. umubano w'abantu